ulosimamia nafsi yangu moyoni idhibi niongeze nakshi nipo hoi nothi haki au choki ubavuni ya nisi doa kuhigwa na uyo na yule hata moyo unisema unatatizo na wewe basi ni gande popote twende mitona sawa ukishika langu ntashika lako
yote sawa
mchochote changu ntasema chako
mama yote sawa
ukishika langu ntashika lako chochote changu utasema chako hey. Na sijuti
sawa.
Hata useme nini kubebe mgongoni
sawa. Sawa, sawa, sawa.
Sema nikupe nini
sawa.
Wendo chagula mimi nafsi yangu kipepeo wangu tamba ndani ya moyo wapendeze rafiki zangu na ndugu zangu yoyoyoyo akili kichwani mwangu hisia zangu mimi sio poyoyo unaijua thamani yangu kwenye penzi langu sina choyo kama mapenzi sijaanza juzi jana wala leo chako kitanzi itasema sawa na kupacha siwezi itaziba mdomo macho na sikio wala kompenzi inaliona dawa ukishika langu utashika lako
yote sawa
mchochote changu utasema chako
mama yote sawa
ukishika langu utashika lako
yote sawa
mchochote changu utasema chako hey. Na sijuti
sawa
hata useme nini
sawa
nikubebe mgongoni
sawa 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 sawa
sema nikupe nini
sawa
ndio chagula mimi
sawa
sawa sawa sawa oh kwa na mimi
yache
basi nyatali.